batiremu batayi bange musale musango okubombya omusobi abanange yani bwenatumanga muganda wange negwe bano nanajayekwasa obusongasonga naye yasobya nnyo muganda wange yakyasinze watenedewo nga gwa musinga sonayagalanga okutegeera naye nenzika era ng'omukulu bw'asaanidde bombi basobya bombi basobya bombi basobya bombi basobyabo bombi basobya bombi basobya bombi basobya n'akazannyo kaabwe kali kadda bombi basobyabo bombi basobya n'akazannyo kaabwe kali kadda yampebula neyojazalwa bankene kadda newe nayogera bannange bingi ekikyagasa kekalira amatanga baganyise seruganda kyeyankolange ndifankirojya nafubirira amakoko gatta bonna basobya bonna basobyabo bonna basobyabo bombi basobya n'akazannyo kaabwe kali kadda bombi basobyabo bombi basobya n'akazannyo kaabwe kali kadda